Ja bin es als
Challenge.
Lex. On it. Dann,
meine Kinder, Territory. Meine Kinder,
I can do anything for sister what?
Uyu ni sister what?
Sunga mudedele sister what?
Uyu ni sister what?
Amati supporter sister what?
Uyu ni sister what?
Siwa maskando sister what?
Uyu ni sister what?
Ndipo ni mpopo sister what?
Uyu ni sister what?
Adipekaso sister what?
Uyu ni sister what?
Siwa chiveleshi sister what?
Uyu ni sister what?
Asunga family sister what?
Uyu ni sister what?
DJ Flex.
Uyu ni sister what?
Wapam team.
Uyu ni sister what?
Yeah. Territory.
Uyu ni sister what?
Nika nikambe kutoli.
Uyu ni sister what?
Ama sisa kidida, esebana wikute. Ngena pepa mangena fulu futi. Sande pa tempo kuimba osana. Kakomboka noendo vina itundi. Boss leda pole na musaryute. Bonse chizaswa mumusa daute. Adipeka paturu na sama sanka. Chikondi chake chiri munga kapute. Dream ni kushongola po audi. Chosa ko family kumakabundi. Osa yeso fundula sistere. Bululu muzausha intulu bundi. Leadership ya vede king undi. Most of the times alimu good mood. Foninga akudi zila po nishu. Zibe wa receiving a good news. Sangaleke pressure ya kuletali. Kapudula muli inda nanzanya. Pono na kanzima kasu onyafa. Mushasha telele na pinzi changanya. Semelele pamba fuelo lwanya. Maauti ya pataya kunganya. Mistake ni kuchaya kumpea sister na tubanyana banyana.
I can do anything for sister what?
Uyu ni sister what?
Sunga mudedele sister what?
Uyu ni sister what?
Amati supporter sister what?
Uyu ni sister what?
Siwa maskando sister what?
Uyu ni sister what?
Ndipo ni mpopo sister what?
Uyu ni sister what?
Adipekaso sister what?
Uyu ni sister what?
Siwa chiveleshi sister what?
Uyu ni sister what?
Asunga family sister what?
Uyu ni sister what?
DJ Flex.
Uyu ni sister what?
Wapam team.
Uyu ni sister what?
Yeah. Territory.
Uyu ni sister what?
Nika nikambe kutoli.
Uyu ni sister what?
Sister what unwama win. Ebe ni semu na queen. China mupanya mutima pamena na zivati ni mwalin. Ni olimba ni machine. Sisle queen wama breeze na mean. Pangampo ni vipapusho ni shi haza kula po gram. Pita na chijin. Ana mtuma ni mulungu koza madurilo longa tifakosa. Olo ni mbela nzoni kupemba haza sensi nga udaba chea chosa. Ala njinga muka vits. Ambela na chikulosa. Hook you up to the best deals. Ulibe gas haza kutonsa. Nagara moda. Nifuna cheni mchumpise boda. Ankareche international kufyaro akazile tamalonda. Sister watu ni mukonda. Akafika ni maponda. Leka ni mutumire kwa maruba ni zafa kachepa kaonda.
I can do anything for sister what?
Uyu ni sister what?
Sunga mudedele sister what?
Uyu ni sister what?
Amati supporter sister what?
Uyu ni sister what?
Siwa maskando sister what?
Uyu ni sister what?
Ndipo ni mpopo sister what?
Uyu ni sister what?
Adipekaso sister what?
Uyu ni sister what?
Siwa chiveleshi sister what?
Uyu ni sister what?
Asunga family sister what?
Uyu ni sister what?
DJ Flex.
Uyu ni sister what?
Wapam team.
Uyu ni sister what?
Yeah. Territory.
Uyu ni sister what?
Nika nikambe kutoli.
Uyu ni sister what?
Nikapeko pari sistere. Kiwewe sunga munyengerere. Kachita efe ni shina ine. Sonde lomba kwa ti uicheme. Kulibia niziva munga efe. Tinachoka patari mujane. Anikonda kombula na mane. Sanga nipindenga ninkongole. Pass our support, yeah. We like hands and feet, yeah. And it's Sungila secret, yeah. She got a kind heart, yeah. And it's it understand, yeah. I'm a need to defend, yeah. I'm a new who's a for change, yeah. Sisi ni wamuche olo ni wachikata. Yeah. Olo mayamba na efe sa matakata. Yeah. Ni wamazi efe sa kondo pata pata.
ama tisupport a sister what?
Huyu ni sister what?
Si wa maskando sister what?
Huyu ni sister what?
Ndipo ni mpopo sister what?
Huyu ni sister what?
Hadi Picasso sister what?
Huyu ni sister what?
Si wa chiveleshi sister what?
Huyu ni sister what?
Asunga family sister what?
Huyu ni sister what?
DJ Flex.
Huyu ni sister what?
Wapa mtimu.
Huyu ni sister what?
Yeah. Territory.
Huyu ni sister what?
Nika nikambe kutoli.
Huyu ni sister what?
Easy on a far.